nkulaze buli kyennina nsigadde kweyambula omutima ne wegulajana gweyongera kugwewala ongamba kali kuntandikwa obitaddemu okwelaga lwamanyiga mukwano nalibadde nakwewala kuba ontadde ku death sentence ontadde ku pending always only love legend empidad mina betting ndi ku death sentence ontadde ku pending yadoli love legend kale kambe student kusaba bene kisa nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa onaga kumukwano nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa onaga kumukwano tudde kukabalaza waweru omutima ninze msamaria linyamba na kumatiza tudde kukabalaza waweru omutima ninze msamaria linyamba na kumatiza eno mu mutima olikuwa ntedi baby olipostedi nze no situdde nedda bino bitute for granted but you demanded it like we did in Jamaica kusaba njigiriza ku muda myako mu mutima gomo nga bwe njigiriza byesijuwa nsubizo kubela hambo olemero mugati omukodo bwaki baby baby ogenda kunenyani if you lose me honey ku ontadde ku death sentence ontadde ku pending always only love legend and for that me na betting ontadde ku death sentence ontadde ku pending always only love legend kale kambe student kusaba bene kisa nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa onaga kumukwano nyamba nyamba onzije mu biroto ntasa onaga kumukwano tudde kukabalaza waweru omutima ninze msamaria linyamba na kumatiza tudde kukabalaza ninze msamaria.